Akakiika akakulira ebyokulonda ka Electoral Commission waliwo katuusizza obuuma obuwerera ddala 209 obubadde bubulayo okuba obugenda okweyambisibwa mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Obuuma obwo butuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi y'Entebbe nkyaleero. Omusasi waffe Musisi John gy'ali ku kisaawe Entebbe.
Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Omulamuzi Simon Mugeibya Bakama bw'abadde ayaniriza obuuma buno obubadde bwasigalayo 209 ng'omugatte kati buweza obwo obuuma 119 nga bugenda kweyambisibwa mu bifo ebironderwamu eby'enjawulo. Ono ategeezezza ng'obuuma buno bugenda okuyambira ddala okukyusa okulonda kwa Uganda bwe bwateereddwa mu tekinologiya ow'omulembe nga bugenda kuyamba bannayuganda okubeera n'akazibulu ak'amazima n'obwenkanya.
Nti buli mulonzi yenna nga bwatuuka ku polling station ajja kusooka okukakasibwa akuuma kano wakozesa kinkumu oba feesi. N'olwekyo tugamba nti ife nga kakiiko tuwewaddeyo era tuwewaayo okulaba nti akalulu k'2026 k'amazima n'obwenkanya teri kibbirira oba teri kola ki kyonna. Naye kyabo bonna abadde batandise okweraliikirira akalulu bagenda okukabba, bagenda okukola ki, bagenda okusonseka obululu obutaliiko gundi manyikiriro mu kabokisi, ebyo tebigenda kubeerawo.
Omulamuzi Simon Mugeibya Bakama era ayongeddeko obuuma buno nga batandise okutendeka abantu abagenda okubukozesa so nga abo abagenda okusooka okutendekebwa bagenda okutendeka bannaabwe abo abagenda okubukozesa mu bifo eby'enjawulo gye bagenda okulondesa. Ebisingawo ku nteekateeka ey'obuuma buno bijja kwongera okutuusibwako mawulire gaffe agacyabasa. Olwakinana 8:8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja, nze munnanda gwe Musisi Jioni.